sauce za karamu yo.
Ni sauce za mkango.
Na yellow money.
Mwisho wangu.
Unanoda tibwani. Original.
Ichi chigelo ni chifolena.
Chikata very big color basi kama zema inechi.
Chikapita wama complaina.
Ibe nime jotolo ujoba botolo.
Chiri na gazi ya kuchaina.
Chafeki.
Cha plastiki. Cha plastiki,
yeah.
Ichi chigelo ni chifolena.
She got a very big color, but she dama tema inezi.
She kapita wama complaina.
Ibeni wa doktoro, udoba botoro.
Chiri na gazi ya kuchaina.
Cha
plastiki. Cha plastiki.
Mbele nina mbira kuti wenzo bwira kuatu. Ninauza wapanja kutiti konze keretu. Neze na meeting kubauza nzeru zako. Maduna, madonti, malikes na madisi. Nouza veni sunga watefie kwa madisi. Njiwe gero panji kasi uribe na klasi. Ukonde aliense bakuru na wafana. Na uribe osauka, uribe ole mera. Kwene unachoka kuriba ntubole mera. Batiba repera wakukweze kesa ndeke. Bajani digone ofuna nisauke. Ramazanga ofuna nisauke.
Ichi chigelo ni chifolena.
She got a very big color, but she dama tema inechi.
Chikapita wama complaina.
Ibe niwe jotolo, ujoba botolo.
Chiri na gazi ya kuchaina.
Cha fegi, yo.
Cha plastiki,
yo.
Cha plastiki, yeah.
Ya gengi.
Ichi chigelo ni chifolena.
She got a very big color, but she dama tema inechi.
Chikapita wama complaina.
Ibe niwe jotolo, ujoba botolo.
Chiri na gazi ya kuchaina. Icha plastiki.
Chimate ya bolo chila bedi pele. Chika kukumia chikusia mwana mpele. Sima penda chimalo wala mjele eh. Mwana wa matu wa mvele. China panga zino chila edizi. Zipa telling chimu guys zipa fupi ladies.
Sanda papata please please. Kani ya madi estis.
Chivarile maski samba. Kumanjanga ni romansi kazi chitamba. I'm just an advisor, use a hand sanitizer. Haya ndiye mouth from the handsome tiger. Pre
ichi chigelo ni chifolena.
She got a very big color, but she dama tema inechi.
Chikapita wama complaina.
Ibe niwe jotolo, ujoba botolo.
Chiri na gazi ya kuchaina.
Cha fegi, yo.
Cha plastiki,
yo.
Cha plastiki, yeah.
Ya gengi.
Ichi chigelo ni chifolena.
She got a very big color, but she dama tema inechi.
Chikapita wama complaina.
Ibe niwe jotolo, ujoba botolo.
Chiri na gazi ya kuchaina. Cha plastiki. Cha plastiki.
Nama doctor baziba kuti iwe ndiwe killer. Bale mokusa kila manje basa kila cure. Wabuchu wakuziwa batiba yoko kukwira. Mazoja ziba mbe katalo chonze chazizira. Watapu isa paziko pano. Watipasa ngani tikari yo mberapu. I wonder why unifuna tepa nyumba. Nikachoka hapo kwa sira wanigwira. Zakwani isa kuenda na chmaski. Kunyamura masopo mutumba na matishu. Ma business yanga vonse baruana. Go back ya pa manje tasivana.
Ichichigelo ni chifolena.
She got a very big color, but she dama tema inechi.
Chikapita wama complaina.
Ibe niwe jotolo, ujoba botolo.
Chiri na gazi ya kuchaina.
Cha fegi, yo.
Cha plastiki,
yo.
Cha plastiki, yeah.
Ya gengi.
Ichi chigelo ni chifolena.
She got a very big color, but she dama tema inechi.
Chikapita wama complaina.
Ibe niwe jotolo, ujoba botolo.
Chiri na gazi ya kuchaina.
Cha
plastiki. Cha plastiki.
Bira pound. Bandole. Bandole bomfwa.
Another talk. Sido kwa Zulu family. Overstand.
Joker Jess. Money P. I got you. Zed life in the house. Right. Bira pounds. I got you. Emo muri bones. Emo muri bones.
Tuxedo.
Gotcha, man.
Gotcha.